Blog Talk Radio.
Kwe ijwi rya Rwanda Freedom Movement ivugira i Washington DC. Dufite saa tatu z'amanywa n'umunota umwe isazi Washington DC, tukagira saa cyenda z'amanywa n'umunota umwe i Paris n'ahandi mu Burayi bwo hagati, tukagira saa cyenda z'amanywa n'umunota umwe nanone i Kigali wacu. Uno munsi turi kwa gatandatu tariki ya 29 Kamena umwaka w'ibihumbi 2019. Aka kanya rwose tukaba tugiye kubagezaho ikiganiro ubwicanyi bwa Kagame na Kayumba muri Congo. Icyo kiganiro rero kije mu by'ukuri ubundi twabagezagaho ibiganiro bijyanye no ku Rwanda nyuma ya Kagame na FPR-DMI. Aho twari tumaze kubagezaho ibice bitanu, ariko kubera uburemere bwa kindo kibazo cy'ubwicanyi bukora ku Banyarwanda ndetse no ku baturanyi bacu muri Congo, uno munsi twahisemo kuba tugisubitse gatoya tukaganira kuri icyo kibazo cy'ingutu kuri ubwo bwicanyi bukomeje kuyogoza akarere. Nagira ngo rero ndebe niba Dr. Théogène Rudasingwa tugomba kugikora na yageze muri studio, noneho musabe kubasuhuza, noneho tubone gutangira ikiganiro. Nagira ngo Dr. Théogène Rudasingwa ndakubonye, nagira ngo ufate mikoro usuhuze abariho batwumva, noneho dutangire ikiganiro.
Urakomeye Yoze.
Urahoraho Théo.
Komera, ubwo nagira ngo mbone aho akanya.
Amakuru yaho ngaho i Washington, namwe mufite izuba rikaze cyane nk'ahantu mu Fransa, turi twageze muri za 45 hamwe na hamwe, sinzi ko mumere mwe.
Harashyushye, ariko mbona abantu bene aha ngaha babikunda iyo byameze bityo, ubwo abantu bose baba basohotse bambye hanze. Ubwo nagira ngo mboneho akanya ko gusuhuza abakunzi ba radiyo, ubwo twakomeza ikiganiro.
Ikiganiro nta kundi kugikomeza, nagira ngo ugitangire ubwira inshuti za Radishakwe kuri ubwo bwicanyi bwa Kagame na Kayumba muri Congo. Nibutse ko wenda bari babatwumvise bwa mbere yuko wabaye umunyamabanga mukuru wa mbere w'ishyaka FPR-DMI, ari nako FPR nako yari UDMI yabaga inyuma iza kubakoraho, noneho nyuma yaho uza no kuba ambasaderi, uza kuba umudiplomate, kandi wari warabitangiye mukiri mu ishyamba. Bityo rero ibyo bibazo by'urugamba ni ibintu uzi cyane, ama imvo n'imvano yabyo, ku buryo rero abantu benshi bamaze iminsi babona imirambo itabarika ku mbuga nkoranyambaga no mu bindi bitangazamakuru, bose bibaza batese ni iki kiriho kiba kitari gisanzwe. Buriya bwicanyi bwibasiye nanone Abanyarwanda buracura iki? Bityo rero ikaba ari nayo mpamvu twateguye kino kiganiro. Twabaye dusubitse ibindi twakoraga, tukagomba kuba tugeza ku babitubaza benshi, tugira icyo tuvuga kuri ubwo bwicanyi bwa Kagame na Kayumba muri Congo. Ariko mbere na mbere reka ngira reka nkwibutse gatoya wende waranabyibagiwe ijambo ni minota igera kuri itatu irenga gatoya ijambo watubwiye nk'abashinze ihuriro nyarwanda RNC harimo icyo gihe na Kayumba kuko nawe ari mu barishinze ijambo watubwiye tariki ya 23 z'ukwa kane 2016 kuri ibyo bibazo bya gisirikare aho uduco agaco by'umwihariko ka Kayumba Nyamwasa kariho gakura amanyanga yo gushaka za fundraising ngo zo gukora ingabo n'ibitero kandi ubuyobozi utabizi reka rero kuri iyo tariki ya 23 z'ukwa kane 2016 numvishe abari watwumva gato ariko nawe urimo ibyo watubwiye nk'abashinze ihuriro kuri iyo tariki nyine ihangane gato
and increasingly nitataba careful haragenda hanazamuka ikintu cyo kuba militaristic icyo wenda ndagisubiraho muri conclusion yo kumva ko abantu bamwe ngo bagomba ku tugenda tugana ngo mu bihe by'intambara therefore yuko abo bantu ari bo bantu bagomba kuba no muri ibyo bintu byo abantu bagenda bavuga n'iki byose ni ikintu cyo kuba militaristic aho kugira ngo barebe akamaro ka politiki mu byo dukora byose no kubishyira imbere yuko n'ibyo bintu by'igisirikare bigomba kuyoborwa na politiki especially iyo babona aho izo militaristic tendencies zigejeje u Rwanda ari iza RPF ari za MLND aho zatugejeje hari n'izo zindi za leta zavuyeho ariko nicyo kintu urakibona mu bantu nyine ikintu kiri militaristic uko byumva ku maradiyo kumva abo baserje n'abandi bose bashyushye cyane icyo kintu kiri militaristic na unit tendency iyo ndimo kubona muri organization so iyo toxic atmosphere urundi rugero rwa gatatu rwo nabaha rujyanye n'iyi period yo turimo umuntu atakimenya what is going on muri organization haciye igihe narabwiwe n'umuntu wo mu mahoro ampamagaye yambwiye atari ko ibintu byo kumobilizingira bya mobilization iyo dukora iciye muri raditahuka turabizi inise n'ibiki ati ibintu by'uko abantu twakunda abantu baba baca amarenga yuko dukwiriye kuba tumobilizingira intambara ariko duciye muri raditahuka ndamubwiye ntabwo mbizi ndam 100% sure yuko namubwije ukuri ko ibyo bintu ntacyo mbiziho ntawigeze abimbwira ngira ngo umuntu wigeze kumbwira as a by the way in passing much later ni providence wigeze kumbwira ati twa burya Boston twakoze inama ati n'amahoro ati kubera uburyo twa mobilizinga ibintu bya resources now that's good now naje no kubaza my colleagues hana no kuvuga Chondo Jerome treasurer na secretary general nibi byo bintu bafite icyo babiziho bambwira ko ntacyo babiziho now once again I would like kubaza muri colleagues twese ko duteraniye ahangaha niba hari ikintu cyo kumobilizinga resources gikoresha organ ya organization cyo ntazi icyo biro itazi icyo kintu cyaba gishingiye kuki cyaba kigamije iki
ngira ngo urabyumvise iryo jambo Dr. Théogène Rudasingwa wavuze nk'umuyobozi wacu twese ubwira abashinze ihuriro kuri iyo tariki ya 23 z'ukwa kane 2016 hashize imyaka itatu n'amezi abiri arenga gatoya. Iryo jambo nyine wagira ngo wari ureba ukuntu icyo kintu umuntu yakwita aventurisme yakayumba nyamwasa kizatera kaga abanyarwanda. Nibutse ko abo wari uri kubwira muri iyo nama y'abashinze ihuriro harimo Kayumba Nyamwasa ubwe, Jean Paul Turayishimye, Jonathan Musonera, Gerard Gahima, aho natangiriye kubahoze no muri FPR, ubwo hari na Gervais Chondo, Jerome Nayigiziki, Emmanuel Hakizimana, nange Joseph Ngarambe, hakabamo n'abandi babiri bemererwa kuza muri iyo nama kubera ibintu binyuranye barimo Ali Abdul Karim na Colonel Minani. Ijambo ni iryawe, wagira ngo mu by'ukuri ibyo bintu iyo toxic atmosphere n'ibibi bishobora gukururwa n'iyo aventurisme wabonaga rwose wabibonye nyuma y'imyaka itatu, rero urabibona ute Théogène? Hari ikibazo ko ntariho nkumva Théogène, reka nongere ndebe kuri muri studio niba atagiye. Ndongeye mfungura mikoro, waba uri unyumva Théogène?
Ndakumva, nyumva wowe?
Ndakumva neza noneho, warugiye?
Nari nagiye nongera nsubiramo, ubwo ntabwo imashini yakwerekaga ko
wanyumvaga
ngo hari nakumvise n'iyo nako ka audio udushyireho. Mu by'ukuri ugize neza cyane, kuko mu by'ukuri ni nabyo duheraho, kuko ubu muhe byo turimo wagira ngo icyo gihe twari nk'abapfumu turagura. Urabona rero nyine ibyo twavuze ryaratashye, sinavuga ngo riranatashye, kuko ibintu byo twabonaga muri RNC icyo gihe wibuke, ntabwo ndibuka ko hari na rimwe wigeze kubishyiraho mu kiganiro ushyize wako ngako, ariko hari n'ahandi mu by'ukuri natangagaza options RNC ifite, niba wibuka neza muri iryo jambo nabagejejeho.
Ndabyibuka neza, nituza kubona kanya wenda nazo ndazireba nzishyireho.
Uze kuba wenda ubwo nimba nkivuga uze kushaka urebe niba uko ka clip ukibuka, kuko
ndakagusha.
Uze kukanshakira.
Yego.
Impamvu twabaye dusubitse ibiganiro twari twaratangiye, mu by'ukuri ibyo biganiro n'impamvu yabyo ni ibingibi uyu munsi tugiye kuganiraho, kuko iyo abantu bari mu bihe nk'ibingibi ureba amafoto y'intumbi z'abanyarwanda acicikana kuri internet, ukabona byabaye inkuru ikwirakwira hirya no hino, intore za FPR-DMI zidegembya bisa nkaho batsinze rwose igitego gikomeye cyane, ko bishe abandi banyarwanda muri Congo, ukareba ikintu cy'ubwoba cyane cyane manyarwanda. Buriya Kagame na FPR-DMI niba hari ikintu mu by'ukuri bize bakametiriza neza, ni ikintu cyo gukoresha ubwoba no gukoresha mbese ibintu bikojeje isoni, ibintu bitera ubwoba cyane. Nk'ikintu cyo kwerekana amafoto y'intumbi, nta kindi FPR-DMI igikorera. Uracyanyumva Yoze?
Ndakumva neza cyane.
Nta kindi babikorera no kugira ngo bakange abanyarwanda babatera ubwoba kuko ntabwo umunyarwanda usanzwe ntabwo nta muntu wundi ushishikarira kureba amafoto y'intumbi kandi ugasanga buhoro buhoro biragenda bisa nkaho abanyarwanda twemera bene ibyo bintu byo gukoresha ubwoba kuko nk'ubu ngubu ugiye mu mitima y'abantu hirya no hino urabona ko hari abantu bakangaranye ari abari bafite icyizere ngo ko ibyo bintu byo Kayumba yasezeranyije abantu ko azabagezaho nabo urabona ko babunze wareba uko intore za FDM zidegembya ukabegeranya n'uko Kayumba wafashe abo bana akabohereza muri Kongo agakomeza yicara aha ngaha akaba umushefu urimo kuyobora urugamba yicariye ntuza muri South muri Afrika y'epfo baracecetse ari we ntavuga ari n'abandi mujya mwita ngo ni abateruzi b'ibibindi mu kuvuga Chondo na ba Jerome na ba Hakizimana na ba Minani abo bose baracecetse kandi abo bana bohereje ayo mafoto yabo niyo ariya n'abantu bo tuzi ntabwo ari abandi bantu kandi Yozefu uri gucyo ko bije bikurikirana n'iki bikurikirana n'ibya Kamiri wa wundi wo bishe FDM yiciye muri Afurika y'epfo bije bikurikira ibya Sankara nagira ngo nibutse abantu bakurikirana ibi biganiro batanatekereza ngo ni abandi bantu bo tutazi ni abantu bo tuzi abo nibyo navuze ubushize Sankara ari uwo Kamiri ari n'aba bandi sinki bitabana ariko ni abantu bakiri bato bari bagifite ubuzima burebure imbere abo bantu ni abantu baje badukurikiye bari muri FPR muri 1990 intambara itangira ni abantu bari abana b'abatutsi baje bakurikira urwo rugamba mu by'ukuri nk'ubwo dukunze kubivuga rwa rugamba rwo gucyura impunzi z'abatutsi zari zarahungiye hirya no hino abo ni bo FDM yigamba ko yishe ikabyita igitego kinini kandi Kayumba waboherejeyo n'abo bantu bagandagaje ngo muri mu byitwa RNC
nakongera ko Colonel Mudasiru Habibu abantu bambwira ko atari yageza no ku myaka 50 we ntiyapfuye ariko baramurashe gusa ari mu nzira bamujyana i Kigali wapfuye n'uwitwa Kapiteni Sibo ubanza ngo ari Sibo Mana abo bose rero nabongera hari n'abandi bafashwe impiri baracyari nabi kandi basa nabi cyane barashonje nubwo bahatanaga bagerageza gushaka inzira yatuma bahunga bakajya Uganda kuko nk'uwo Colonel Mudasiru Habibu yavukiye muri Uganda nabonye ubuzima bwe ni umuntu watangiye rwose ari kadogo muri mu ngabo za Museveni aza gukomeza muri ziya ngabo za FPR ahoro yanigishije igisirikare ndetse akaza no kuba mu bamwe muri barashisha bya bihunda biremereye ni umuntu uzwi nagira ngo nawe mwongereho kuko niwe Kayumba yarashutse ngo ajye kuyobora ingabo muri Congo aho biciwe n'inzara n'ubukene bikaba ari byo mu by'ukuri bitumye bahagwa nagira ngo nyine nshyireho ako ka
president ntabwo niriwe njya mu by'amazina kuko abenshi ntabwo berekana n'iyo mirambo ariko abenshi barimo gutikirira muri Congo icyo ni n'igice kimwe cyasigaye kuko wibuke ko icyo gihe RNC icikamo kabiri simvuga ngo yanacitsemo kabiri mu by'ukuri RNC yapfuye muri 2016 umunsi tuyivamo kandi tugatanga n'impamvu tuyivuyemo buriya nibwo RNC mu by'ukuri hasigaye iki hasigaye abantu agatsiko ni Kayumba n'abo bantu bo yitaga ngo ni abasirikare bahoze muri DMA yakoreshaga
na muramu we Ntwari Frank kuko abantu bose bamufata nk'ishyano mu bahiritse RNC mu bayiciye mu kabiri
icyo rero mu ntangiriro nagira ngo mvuge yuko inkuru yabaye impamo ibyo twavuze ibyo twahanuye icyo gihe nibyo ibyo ngibyo ni bibi ngibi mubona biho bibaho kandi byerekana iki byerekana ibintu bibiri icya mbere nuko mu mitekerereze Kayumba na Kagame ntaho batandukaniye mu mitekerereze ntaho batandukaniye mu mitekerereze yabo ikintu kibabamo ni ugutekereza ngo nkore iki kugira ngo nzagere ku butegetsi Kagame yihishe muri FPR agenda yihishamo buhoro buhoro uko agenda azamuka azamuka ahanini abenshi bakirimo bari bakiri muri RPF umuntu atekereza ati ibi bintu tuzagenda dukura amaherezo ariko buri hari ukuntu tuzagenda twiyubaka ishyaka rikiyubaka no mu gihugu ibintu bikagenda bihinduka hakazabaho nk'ukuntu abantu babitekerezaga icyo gihe tukajya muri urwo rubuga rwa politiki tukahataniramo niko umuntu yatekerezaga niko iyo natekerezaga muri 1994 dufata ubutegetsi kumva ko hazabaho kompetisiyo uhu gutekereza uti muri iyo kompetisiyo tuzatsinda dute ariko urwo rubuga rurimo n'abandi ariko uko Kagame yagiye yica FPR ndani niko yagiye nawe yiyubaka kubera ko imitekerereze ye no kuvuga ngo nkoreshe uburyo ubwo aribwo bwose bushoboka kugira ngo ishyaka ribe jyewe igihugu kibe jyewe kandi inyungu ya mbere ibe jyewe n'umuryango wanjye kurusha uko yatekereza abanyarwanda Kayumba ntaho atandukaniye na Kagame muri iyo mitekerereze icyo Kagame arushije Kayumba nuko ubu ngubu we yamurushije imbaraga ubu ngubu nibwo bigaragarira buri munyarwanda ushaka kumenya neza politike y'u Rwanda uko iteye n'ibi bintu bya Kagame na opposition ibyo tubamo nabyo rimwe na rimwe utekereza ukibaza uti umuntu yaba yarahungiye iki niba ashobora gukomeza gutekereza atya ashobora gukomeza gukora atya icyo Kagame yarushije Kayumba nuko yamurushije imbaraga muri FPDMI ni nka bya bindi sinzi uko mubivuga niba uwo mugandi bya ngo ni ibihanga bibiri bidatekerwa mu ngo nimwe niko babivuga yose
ni kuvuga uwo
mugandi ntabwo ibyo bihanga bibiri byagomba kuba muri FPDMI ngo bishoboke kimwe cyagomba kuva mu gihanga kimwe cyagomba kuvamo ni Kayumba ndibuka neza mpura na Kayumba na Patrick Karegeya ataranapfa njya kubasura muri Afurika y'Epfo ndimo kubabwira turimo kuganira muri iryo joro n'abadamu babo bahari icyo gihe ntaranatekereza neza ko ibintu bya politiki umuntu azagumamo azabisubiramo babwira ariko politiki nshya abantu bagiye no mu bindi bintu tugomba gutekereza uburyo tuzavana ibintu byo guhora abantu batekereza ngo tuzakoresha ubwicanyi tuzakoresha violence tuzakoresha igisirikare ngo habaho impinduka mu gihugu nk'ibyo bintu nibyo dukwiriye kurwanya nzanamo n'ikintu cya Habyarimana nigeze no kuvuga kuri radio ahangaha mvuga intari ko buriya ko twarashe Habyarimana kandi abo batutsi bo twita ngo nibo twashaka gucyura ngo nabasigaye mu gihugu tubavane muri mukangaritete gukomeza kuba mbese abaturage mu cyiciro cya kabiri nk'uko abahutu bameze ubu ngubu uretse ko noneho n'abatutsi babasa bagenda babasanga inti ko twabikoze inti byatumariye iki kandi ko abo batutsi ko bashize Kayumba aravuga ngo ariko ngo nguye tutamwica ngo ne waye kudutanga katwica icyo ngicyo cyanyeretse ko we nubwo yahunze mu by'ukuri ntabwo yari agatekereje yuko ibihe byahindutse kandi niba hagomba kubaho ikindi kintu gishya ntabwo cyaba gusa kuvuga ngo nangereka nshakisha izindi munda ndaseka Kagame hanyuma jyewe Kayumba nanjye mbona umwanya wo kuyobora igihugu nkoresheje FPDMI nubwo twafatanyije ariko icyo kintu cyakomeje kugaragara mu mikorere ye aribyo byagaragaye nyine dutandukana muri 2016 icyo nashimangiraga aho ngaho nuko mu mikorere ubungubu Kagame yamurushije imbaraga kuko urabona ibyo bintu byose byo Kayumba yagiye agerageza ukareba abo basirikare bo yitaga ngo ni bakamandazi be ukuntu bagiye bisubirira mu Rwanda cyangwa se bakabatwara abandi bakabicira aho babicira hose kugeza no kuri aya magingo ariko ukuntu twatandukanye mu rwego rwa politiki muri 2016 Joseph nabo bantu bo yari yakusangije wenda bagera kuri 400 iyo mikorere ye niyo yabakurikiranye aho bari aho ngaho babunze mu mashyamba ya Kongo abo bantu yohereje amacakubiri ya mikorere ya Kayumba ayo macakubiri yarabakurikiranye kugeza kuri aya magingo ntabwo na RNC kandi umugabo wabo ni intuza ni Kayumba ntibarari ndavuga ko bafite abasirikare muri Kongo niyo bababajije wari wumva hari aho babivuga Joseph haba kuri
barabihakana babihakana hari
barabihakana ubwo igice kimwe rero nuko abo nyine bamaze iminsi bicwa sibo bonyine yoherejeho kuko hari ikindi gice nanone kiri aho abo bantu bo yohereje agata ku rugamba ndozi ko rugubata ku rugamba bakaba ari aho ngaho muri ayo mashyamba ya Kongo mu mitekereze rero icyo nagira ngo nyine nkishimangire cyuko imitekereze ya Kayumba imitekereze ya Kagame nimwe imikorere nimwe uretse ko ubu ngubu ufite imbaraga kurusha undi ni Kagame kuko afite igihugu afite amafaranga arakora ibyo ashaka arica agakiza mu gihugu arica abashaka mu karere nubwo waburi Afrika yepfo aragukurikirana akakwica mu by'ukuri rero iyi mikorere ya Kayumba niyo itiza imbaraga FPRDMI na Kagame ikabaha ishusho yuko bafite ubuhangange no kuba ibikomererwa muri iyo nzira yo kwica kurusha mbese imbaraga zihambaye cyane kuko agenda amuha opportunity yo gukora ibyo ashaka ha Kagame opportunity yo gukora ibyo ashaka bikerekana yuko afite imbaraga mu Rwanda afite imbaraga mu karere kuko ashobora gukora ibyo ashaka gukora byose ibyo ngibyo rero bifite ingaruka bifite ya mbere ni kuri abo bantu batikirira mu mashyamba ya Kongo ashingiye kuri ibyo bitekerezo byo Kayumba afatanyije n'abo bandi bita ko bari muri RNC itakibaho kuko organization ibaho kuko ari abayobozi n'abayoboke bafata responsibility bakemera ibyo batekereza bakabivuga ku mugaragaro ariko noneho n'ibikorwa bagize bakabyemera kandi bagafata responsibility ku bantu batikirira mu mashyamba ya Kongo ndaza kugisubiraho ubwo umuntu ariho aratekereza nuko umuntu ashobora no kubafasha ariko abantu bafasha umuntu afasha uwifasha ndatekereza yuko twebwe mu muryango wacu Joseph tugomba gutekereza uko tugomba kuvugira abo bantu batikirira mu mashyamba ya Kongo tugomba gutekereza uko twabafasha baramute biyemeje yuko ibyo gukomeza kuba mu mashyamba ya Kongo muri buriya buryo bwakizweho na Kayumba byo rwose babyibagirwe ntacyo bizabagezaho uretse kwicwa umugenda nk'uko bikomeje kugaragara naba ngaba yewe bayamazemo igihe bitwa ngo ba FDLR nabo ni urugendo rudafite iyo rujya kuko ntacyo bizabagezaho naba bandi mwumva bagenda bavuga ngo bafashe intwaro ngo bari muri ayo mashyamba ya Kongo intambara mu bihe byo tugezemo zishobora kuvanaho ubutegetsi zikubaka ibindi bintu bishya zigomba gutangira kuri politiki yerekana urwo rugendo naho rugana ariko noneho ukanatekereza uburyo n'ukuntu u Rwanda abanyarwanda tumeze muri iki gihe niba igikorwa nk'icyo ngicyo bashobora kugishyigikira ariko gishingiye no kuri politiki ukareba n'ibindi bibazo biri mu karere ndetse no mu rubuga mpuzamahanga ku bintu byifasha umwuko hari ibyo byose nibyo byatumye n'inyenzi muri za 60 amaherezo zigira aho ibintu mbese abantu bakabona ko nta nzira bizabagezaho bagacurera bitwicara mu nkambi tujya mu mashuri turiga amaherezo ni twebwe abana bizo mpunzi muri za 90 byagiye biva bikurikirana haza izo ntambara za Idi Amin aba Tanzania bavanaho Idi Amin abo ba Museveni babyuririraho baza muri leta yabo ntibyashoboka baza kujya mu gishugi ba Hobote bica abanyarwanda tubyuriraho twese uwo mujinya urazamuka mu bantu bakomoka kuri izo mpunzi bamwe muri izo mpunzi barabaye inyenzi byarageze aho bikayoyoka nitwebwe twaje kugaba igitero muri 90 ibyo bintu rero abantu bagira batya bakavuga ngo bazagenda ngo bicare mu mashyamba ya Kongo nuko nyine Kongo yabaye mwene cya gihugu bita no man's land mu cyongereza ngo ni mbese ni nk'ubutaka butagira nyirabwo ariko nagira ngo mbwire abanyarwanda harimo nabo bantu bafashe intwaro abazumva bifuza ko twabafasha ngo tubavugire muri iyi miryango mpuzamahanga tubashakira uburyo basubira mu buzima busanzwe yewe kuri jyewe n'uwafata inzira akavuga ati ibi birandambiye nisubiriye i Rwanda akagenda mbese akagenda umutwe akawushyira hasi nk'uko waba uri umututsi umutwe ugomba kuwushyira hasi ukemera amategeko n'amabwiriza ya Kagame waba uri umuhutu ukemera kugenda ukaba umuturage wo mu cyiciro cya kabiri ukagenda ukicaraho ngaho ugategereza kose kindi zari byari ikindi ibyo ngibyo n'uwafata inzira akasubira mu Rwanda jyewe ntabwo namwitimbwa kuko ntabwo abanyarwanda buzuye mu Rwanda hariya ntabwo bitimbwa cyangwa se ngo bitimbwa akazi nk'ukuntu FPL DMI bamenyereye gutuka abanyarwanda nk'uwabo nasomaga kuri Twitter sinzi umuntu wayinyoherejwe nawe yivugisha nk'ibya kabere avuga ngo wigize imbwa ngo apfa nk'imbwa ntabwo abo bana mbita abana kuko bari bakiri batoya no ntabwo bapfuye nk'imbwa kuba barayobowe nabi ntabwo ari yego buri muntu agifite uruhare mu gufata ibyemezo by'ubuzima bwe ariko ntabwo abo bantu bavuga ngo bapfuye ngo bapfuye nk'imbwa umuntu se upfa afite intwaro avuga ko yaharaniraga kwanga akarengane uwo nguwo wamwitemwa ahubwo nuko twebwe tudatukana ariko ibyo bita imbwa iyo urebye ibyo bavuga byose ahubwo nk'abo ngabo njya mbona bandika muri za New Times izo ntore mbese ziba zize gushanduka zivuga n'ibyo ahanini ziba zitanazi zitazi na
FPR
abo barudatsimburwa bitwa ba Manasse Nshuti hari n'abandi bene wacu ahangaha bitwa ba Willis Sharita abantu bitwa ba Rwagatare abantu bitwa ba Butamira abo bandika za Rushyashya bandika za igihe n'iki byose abantu mu bintu bya FPR muri piramide ya FPR ubabajije uti ariko ibyo muzi bya FPR ni ibihe none se impamvu aribo bavuga ko hatavuga secretary general wa FPR bariya ba Francois ko batavuga abo ibyo byegera byo abita ngo ni byegera bya Kagame ko batavuga ko batito rutarimo batavuga ese abo bantu bavuga nibo bazi byinshi kurusha FPR nuko FPR nayo nk'ishyaka yarapfuye isigara ari igikoresho nyine cya DMI n'aba ngaba rero bakirwa bavuga bita ngo abantu ngo n'imbwa ngo imbwa zipfa nk'imbwa umugabo n'uvuga n'uhangara umuntu umeze nka Kagame wica abantu amanywa nijoro akavuga ibibi biri mu gihugu akavuga ubwicanyi buri mu gihugu ntabwo umugabo aruhishira ibibi ibyo bavuga ngo abo bita imbwa aho ibyo bavuga byose wasanga nakusanga aribo bivuga icyo kintu rero cyo ku cyo gukura abo bantu bari mu mashyamba turakigira priority yacu kugira ngo dukomeze dushobore abazumva ko bashaka ubwo fasha ntabwo ari abasirikare bacu ariko n'abanyarwanda ibyago bibagwira n'ibyago bituriho cy'igihugu ibi amashyano yabagwiriye na amashyano atureba twebwe kuko abo bantu bose ni abantu tuziranye ni imiryango tuziranye baba bahutu baba batutsi icyo ntabwo ibyo mu by'ukuri ibyo ngibyo bikuriye kuba ari byo biturangaza ahubwo ni ukureba ngo umunyarwanda upfa mene biriya kariya kageni bikwiriye kubabaza buri muntu wese icya kabiri ingaruka yabyo ingaruka ya kabiri mbona nuko nanone birareba abanyarwanda niba hari umunyarwanda harimo n'abayoboke ba RNC bakitekereza ko bakwiriye kuguma muri uwo muryango nagira ngo mbabwire yuko nk'ukuntu twakomeje tubabwira none bakaba babona ibintu nk'ibi ngibi ikizakurikiraho nuko Kayumba ubwe azabazwa aya maraso y'aba bana batikiriye muri Congo nk'ukuntu na Kagame amaherezo azabazwa amaraso y'abanyarwanda akomeje kumena kugeza kuri aya magingo nta tandukaniro umuntu akwiriye kubona hagati ya Kayumba na Kagame atoko nibo bashinze DMR nibo bayigejejeho uko imeze uko nguko bayikoresha gusenya FPL no kuyigira igikoresho cyayo no kubohoza igihugu cyose kugezaho ubungubu igihugu nyine ari nka nk'ikotomoni umuntu ashyize mu mufuka we niko Kagame ameze niko yirwa yicungerana ku isi hirya no hino yishimisha cyangwa se arimo gukora arimo kwishakirisha amafaranga nta tandukaniro aya marorerwa akorewe abanyarwanda amaraso y'aba bana b'abanyarwanda amenekeye muri Congo amenekera muri Congo ibyo byose Kayumba azabibazwa kandi wongereho yuko n'abamukurikiye abo bacondo abo ba Jerome abo ba Hakizimana abo ba Minani n'abandi bose bagandagaje aho ngaho muri ngo muri executive ya y'icyo gisigazwa bita ngo ni RNC ayo maraso y'abana b'abanyarwanda bazamenya bate kuyasobanura kugeza n'ubu ngubu nta wutinyuka ngo ese mbwira Joseph hari uwari watinyuka ngo aze kuri radita ukavuge iby'amaraso y'abo bana ameneka hirya no hino hari uwari wajyaho yesi numva itaho
kugeza amagingo aya ngaya wenda ikiganiro cyabo sinacyumvise ibyo ariko nta n'umwe numva ariko njya mbona ku mbuga ahubwo bashaka kubihisha kuko nka biriya byuriya mukoroneri witwa Mudatiru ndetse na Sibo nyina nyuma yaho nabishyize ku mbuga za WhatsApp ba Jean Paul turayishimye abitwa ba Nelson Gatsimbazi abahoze nyine nabitwa ba Didas Gasana abagaragu aho nitabaje ba Kayumba bavuga nibyo batazi baraza barabanza baravuga ngo sibyo birangije baraceceka roca rurumira ndetse navuga uriya kapitene Theogene Rutayomba wanigishijwe nuriya Mudatiru Habib yaramwigishije igisirikare agitangira uriya kapitene Rutayomba namaje nti iyi foto ntabwo ubona ariya yuwakwigishije araruca ararumira mu yandi magambo harimo ikintu cyo kuyobya ikintu baragiye ubu ngubu ntiwamenya naho bari ariko wimbaza ngo Kayumba aheruka kuri radio mu kwezi kwa cyenda bacitse kuri radio bose mu yandi magambo barirwa bohereza abana ba rubanda gupfa kuriya bo bibereye aho bari imfashanyo imisanzu bagiye babeshyiriye wavugaga yose barayifashe biguriramo ibintu byabo nta RNC baho nk'uko babivuze RNC
rwose amakuru ndayafite neza RNC ni Kayumba Nyamwasa utakiboneka na muramuwe Frank Ntwari abo bose ho nibo mu byukuri bakora nibo bakora yo mahano abandi babinze amatwi nagira ngo nze gushyiraho ya audio wansabye ya usyo enye wari wavuze nyine wavuze uti tuva muri RNC dutandukana kubera icyo kibazo yarapfuye nibyo koko yarapfuye kandi twagiye tubivuga twagiye tunabivuga mu bindi biganiro byinshi ariko muri iyo ntabaza wakoze ndetse izo ntera hamwe niko zita za Kayumba zikakwanjama by'umwihariko Jean Paul Turayishimye muri iyo nama yo ku itariki ya 23 z'ukwa kane 2016 muri iyo nama waravuze ibintu n'ibine ibintu n'ibine aho ibintu bigeze ahangaha gutanga izo busyonyi niba wenda nta kindi wifuza
kugiraho binkirireho ndaza gukomeza kinkirireho numva
yego yego
njambi wona nyine bitimo mu binyamateka ndabandi rimwe na rimwe byatanzwe n'abantu bacu barimo abo bayobozi bo navugaga ibyo bimwe mujya mubona bijya hanze rimwe na rimwe once again I have evidence of that ariko umuntu akabyihorera gusa gutukwa na Kagame ntabwo bijya bintwaje igihe rwose cyangwa se na rushyashya ariko iyo bibaye from colleagues birababaza cyane so I have given much kuri organization natanze byinshi nk'uko nabo mwabitanze
Hello, Yose. Hello.
Ego, sinzi ikibazo kibaye muri katu. Reka tubitangire.
Eh, okay. Irongeye
agaruka. Abantu bacu barimo abo bayobozi bo navugaga. Yes, ibyo bimwe mujya mubona bijya hanze. Rimwe na rimwe once again I have evidence of that. Ariko umuntu akabyihorera gusa gutukwa na Kagame ntabwo bijya bintwaje igihe rwose cyangwa se na rushyashya ariko iyo bibaye from colleagues birababaza cyane so I have given much kuri organization natanze byinshi nk'uko namwe mwabitanze kandi ibyo ndashoboye gukora nabishoboye kubikora kubera ko mwabishyigikiye ariko I regret kubabwira yuko mu byukuri nta support gifite muri organization yose. Yes, I know mu Banyarwanda mu bayoboke mu bayobozi bacu hirya no hino mu ntara babatazi ibintu byo tuba turimo bafite support ariko nkamwe nka hano muri nka founding members ntabwo gifite iyo support and therefore kubera izo mpamvu ndabona tugeze ahantu hari options enye dukuriye gutekereza iyo ndebye uko organization imeze ya mbere nuko navuga option ya mbere no gukomeza uko tumeze ukunguko I'm sorry to say ntabwo gishoboye kubabera umuyobozi niba ariyo option ubwo muzabitekerezaho mukabona ko dukwiriye gukomeza nk'uko tumeze dutya ntabwo rwose nyiri umuyobozi wanyu ubwo muzashakisha unsimbura option ya kabiri ari igihe abantu batangira business hagacira ndetse imyaka ijana imyaka magana iyo business iriho ariko kubera ibihe byahindutse amaherezo organize business ikaba bankrupt Muravuga ngo biratunaniye reka tu divorce, reka dutandukane. Now the divorce nkuko muzizi hari igihe ziba mbi cyane, abantu bagashihurana, abantu bakajya muri za koti bakavuga mbese ibintu bikojeje isoni cyane by'abantu batari bazi. Ariko hari n'igihe abantu babyoroshya bakavuga ngo ntabwo tugishobokanye, reka dutandukane nk'abavandimwe, ndetse tuzashobora gukomeza no kuvugana bakanemeranya ukuntu bazajya basura abana and so on and so forth. Now nagira ngo twese uko turi aha ngaha dusuzume climate iri muri organization turebe niba bishoboka yuko dukwiriye gukomeza hamwe, cyangwa se igihe kigeze yuko dukwiriye gukora divorce. Divorce yaho tuzashihurana muri executive committee, tugashihurana muri bureaucratic imbere y'abanyarwanda, imbere y'isi yose, yuko actually tutagishoboye kuba hamwe, cyangwa se binashoboka yuko dushobora gutandukana, kubera ko muri ibintu byose tuvuga harimo na element ideological, niyo mukanya nshaka gusubiraho. So iyo ni n'izindi option ya gatatu. Option ya kane niyo gusubiza amaso inyuma, tugasubiza sinzi uko babivuga mu Kinyarwanda ibindi bya bindi mu Cyongereza bavuga ngo take a deep breath. Take a deep breath, twibuke spirit, ya yindi yo twatangiranye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi cyagiye dushinga ihuriro. Mwibuke iyo brotherhood yari ihari, mwibuke umurava twakoranye, twibuke uburyo twakoze mu nzara nyinshi ikomeye cyane aba hirya no hino ku isi. Mwibuke expectations zo twahaye abanyarwanda badufitemo icyizere, tuvuge ngo is bad habits tuzihagarike kandi tuzihagarike immediately, kuko izi habits zo dufite ziri destructive. Ni nk'umuntu wabaye addicted bakamubwira buri munsi ngo dorize ufite ingeso mbi, gerageza urekere aho kwitera inshinge, akenshi bacekinga muri rehab. Nubwo ngo twebwe ubwacu dukwiriye kwishyira muri rehab, iyi mico mibi dufite tukayisiga inyuma, tukiyemeza ibyo twiyemeje imyaka itanu ishize, tukagarukana wa murava na ya spirit ya RNC, tukareforminga ibigomba kuba reformed, tukabikosora ibitagenda neza, tugasimplifya, tukarekeraho gukomeza gutekereza ngo amategeko statistics. To be honest, jewe mumba niba ari uko ndi umuganga rire, ikintu cy'icyo abantu guhora bavuga statistics ubu ngubu nicyo gicyo numvise no mu nama executive, abantu barimo guseka basa nk'aho barimo kurikira idicureza ngo bavuga ngo tubabwira tuteye rega hari na stati abantu bafite umushinga turawubaha mubutekerezeho murebe, niba hari ibintu proposa tuzabishyiremo, ariko nyine bakavuga ya twebwe turashaka amatora mu kwa gatandatu. Ndaza no kuvugira icyo mvuga kuri ibyo bintu by'amatora, kuko nacyo ni ikintu kikiri imbere kandi tugomba kugira icyo tuvugaho. So iyo ni option ya kane, kureforminga ihuriro ryacu, kudusimplifiye ibintu tukaba organization ihanganye n'umwanzi ufite ubukana butarigera bugirwa n'ubundi butegetsi bwose bwabayeho mu mateka y'igihugu cyacu. icyo ngicyo nacyo dufite kukemera kuvuga tuti aba ari cyo dukora. Mu gutekereza izi options zose, njyewe nagira ngo mbibutse icyantwaye muri organization cyatumye mba umwe muri mwe dushinga iri huriro. Hari byinshi ariko ni ibintu bitatu byo mfitiye inyota nk'ukuntu ntashidikanya ko namwe mufitiye inyota. Icya mbere ni ikintu kijyanye no gutekereza nyuma ya Kagame ku bintu bijyanye no kuvuga ngo igisirikare n'inzego z'umutekano zizaba ziteye zite. Icyo kintu turamuka tutakemeranyijeho hamwe uyu munsi, twebwe nka founding member
ndagira ngo ufate ijambo ibyo by'igisirikare wenda nabyo tuzabigarukaho kuko wabivuzeho cyane. Uvuga ko kitagomba kuba igisirikare cy'agatsiko nk'uko kirekeye Kagame kimeze nk'uko na Kayumba akifuza mu by'ukuri. Ibyo byose barabivuze rero, iryo jambo ryari ariko ryari ngombwa. Wakomeza tunagana ku musozo dore ko yasaha twari twasezeranye isigaje iminota ine gusa.
Nibyo by'ukuri riranashoje, kuko ni nko kuvuga ngo ibyo twahanuye Yosefu, ibyo twahanuye ni ibyo ngibyo, ni ibi ngibi tubona.
Yego.
Ariko nari ngeze cyo kuvuga ngo kubona hari abantu b'Abanyarwanda baba muri RNC cyangwa se baba muri ibyo byo bise ngo ni platform nabyo twashinze, tukavamo izo za FDU n'abandi bitwa ngo bari muri ibyo bya P5 bakiri inyuma y'umuntu nk'Akayumba, mu by'ukuri ukomeje kwerekana ko ubwicanyi iyo ufite umuco wo kuba umwicanyi ntabwo umuco ushobora kugwana, kiretse wemye ukaba nka Paul Mutagatifu ukavuga uti ndihamye nabonye ko ibibi nakoze ari bibi koko, nicujije ku Banyarwanda ngo icyo gihe Abanyarwanda bakugenera niba baguha imbabazi cyangwa se bataziguha. Ariko niba Kayumba yaratangiye kuva muri za 90 muri iyo DMI kugeza igihe abyiganiramo na Kagame akayishingukamo, akabaje noneho uwo muco ukaba ukomeje aho yigarambiye aho ngaho muri Afurika y'Epfo, kohereza abana bakajya gupfa, icyo tubona tukabona tugaheruka tubabona tukazongera kubabona ari amafoto y'intumbi zabo. No. Ibyo bintu niba hari umunyarwanda ukomeza gukurikira umuntu nk'uwo nguwo, nawe aba ari igitambambuga cyangwa se nawe afite izindi nyungu, ariko izo nyungu sindeba inyungu zo kugana mu nzira y'urupfu rutakugeza ibintu byo gupfa. Umuntu gupfa ku rugamba ngo ku rugamba twese twanyuze mu ntambara, urabyiyemeza uti ni ngo ku rugamba ndabyemeye kubera ko hari ibyo nemera ngomba gupfira. Ako se none nk'abo bana bagwa ku rugamba, abo bana b'Abanyarwanda bagwa ku rugamba batikira mu mashyamba ya Kongo ari abo ngaba, cyangwa se mu zindi groupe zo twumva nyine ngo ziri mu mashyamba ya Kongo, bamwe ni Abatutsi abandi ni Abahutu, wavuga ngo ayo mashyamba ngo barayatikiramo azabageza kuki? Nubwo Kagame yujuje ibyangombwa byose bitera intambara, ariko iyo ntabwo ariyo ntambara yo kumuvandaho, ntabwo bishoboka. Intambara yo kumuvandaho igomba gushingira nk'ukuntu twabivugaga muri iryo joro, Yosefu, igomba gushingira kuri politiki, ariko cyane cyane itanga igishushanyo neza yuko ibyo abantu bashobora gupfira no kwicira, kuko intambara ibamo kwica abandi ikabamo no kwicwa. Ikintu wemera kuzicira cyangwa se ukicwa kigomba kuba ari ikintu kiremereye cyane koko, kandi kiri ku mutima w'umuntu, buri muntu ku giti cye agafata icyo cyemezo yuko iyo nzira ari yagiye kunyuramo. Niba rero hari abantu b'Abanyarwanda bacyumva bakwiriye gukurikira Kayumba, nagira ngo mbagire inama yuko bari hafi y'uburozi, bari hafi y'urupfu, barajya mu nzira yahabye idashobora kubageza ku kintu na kimwe kizima, kuko urwo Rwanda rwa nyuma ya Kagame ntabwo Kayumba rwemera, ahubwo ashaka u Rwanda rumeze nk'urwa Kagame ariko Kagame atarimo. Kagame nawe ubwo abatekereza u Rwanda nk'uko ntarufite uko nguko ariko urwo Rwanda ntarushakamo ntarushakamo Kayumba ntarushakamo nabandi bafite uko batekereza cyane cyane ibyubaka abanyarwanda bose. Ikindi nagira ngo ndangirizeho Yosefu ni ikintu kijyanye na Perezida Tshisekedi. Ubu ngubu kuva yajyaho kandi ntacyo Kagame atakoze afashijwe n'aba bampatsi ibihugu agifite wa mwanya wo kuba umukuru wa uriya muryango wa Afurika, African Union, ntacyo atakoze kubuza ko Tshisekedi aba perezida wa Congo, ku buryo yari ari no muri delegasiyo y'abantu intumwa zigomba kujyayo ngo kugerageza mbese ureba ashaka gupfa ibya ko Tshisekedi aba perezida w'icyo gihugu. Ariko aho amubereye urabona ko nta kindi Kagame yakoze ni ukumwagaza ngira ngo amaze kujyayo kabiri yoherejeyo Nyamvumba. Ariko ibyo byose bari mu bintu byo kugambana byo mbese ibi byabaye nyuma yobohereje ingabo z'u Rwanda zikikingira nyine amajoro zikikingira ingabo za Kongo kwica nyine bari biriya byo mu mazi minsi mubona umugore we nawe yirwa agatambagira aho ngaho muri umugore wa Tshisekedi yaje mu Rwanda. Ibyo byose na Tshisekedi ubwe yaje cyo ibyo byose rero ni ibintu byo Tshisekedi aracyari mushya muri uwo murimo ntabwo aramenye yuko iyo wegeranye ari byo twigeze kuganira yeze ngwira ngo buri gihe uba average moye y'abantu batanu mwirirwana iyo wirirwana n'abantu babicanye amaherezo nawe iyo utabavuyemo ihinduka umwicanye. Iyo wirirwana n'umuntu umeze nka Kagame amaherezo ugomba gukora ibyo ashaka kuko kuri Kagame umitekereze n'imikorere ye ntabwo ari ukuvuga ngo murafatanya ngo kugira ngo nawe agire ibyo kumarira uretse ko henshi ahakoresha amafaranga akoresha ibintu byo kubeshya iyo ndwara yo kubeshya ubona niyo DMA ishingiraho niyo mpamvu ubona kuri Kayumba no kuri Kagame uwo mwuga ntabwo bajya bawuvaho uwo kubeshya ariko bakabihozaho bakagira akarimi keza bakagira uko babwira abantu bamwe bigasa nkaho bapfa kuvuga batereka wenda koko tubyemere kubera nabo rimwe na rimwe inyungu bafite. Kimwe mu byo turi bukore mu maguru mashya ni ukuburira Perezida Tshisekedi yuko ubucuti yatekereza ngo azavana kuri Kagame ari ubucuti buzakomeza gusenya Kongo bukaba ubucuti Kagame amubeshya ashaka kwica no gusahura Kongo kandi ko amaherezo nkuko yabigenje n'undi yashyizeho noneho we yishyiriyeho kuko Kabila se w'uyu Kabila uvuyeho ni Kagame wafashe ya mbere na wa Museveni kumushyiraho ariko ntabwo byabujije Kagame kumwica aho batumvikanye akoresheje abo bajya musikabarebe nibo bakomeje kuba muri izo za operations zo muri Kongo ukuntu bayogoje Kongo no kuri aya magingo nibyo barimo bakora. Ibyo ngibyo rero ni ukuburira Tshisekedi yuko Kagame arimo kumufasha kwica Abanyarwanda kwica abo banyamurenge kandi akanakoresha na bamwe muri abo banyamurenge bakorera Kongo n'abandi bagikorera Kagame nanone kwica Abanyarwanda bagenda batikirira muri Kongo. Kw'ibyo bintu byose turabyamagana tutaza gushyiramo ingufu kwamagana icyo gikorwa ariko na Tshisekedi nawe tuzamuburira ngo nyamuneka kwegerana na Kagame ni nko kwegerana na Kayumba ni ukwegerana n'uburozi amaherezo azaguhitana nk'ukuntu yagiye ahitana abenshi uzi umuntu umaze kwica ba perezida batatu mu karere kandi agahora atekereza n'ibi tukunze kuvuga uko ahora atekereza afite imigambi yo kwica abankuru nziza uko ahora afite imigambi yo kwica ba Museveni uzanyibutse Joseph rimwe tuzakora ikiganiro kuko hari ibintu maze iminsi numva muri izo ntore zandika mu za New Times n'abandi bavuga ngo ukuntu ngo Uganda yaduhemukiye ngo ukuntu Uganda yaduhemukiye ngo ukuntu ibyo bintu
by'ubwanjye
tuzakwe rwose ikiganiro kuko ni ibintu bikojeje isoni ariko bikwereka personality z'abantu personality ya Museveni kuko nako ya Kagame kuvuga ngo Museveni ngo yaraduhemukiye abizi neza ko iyo bitaba Museveni ntabwo urugamba rwa FPL ruba rwaragenze nk'uko rwagenze ibyo ngibyo ni ibintu tuzabisubiraho ariko icyo kintu cyo kuburera Tshisekedi ngo kwitsiritana na Kagame amaherezo bizagukoraho bikore ku Banyekongo kukuntu bazi neza uburyo Kagame yagoje igihugu cyabo kandi amaherezo bigire n'ingaruka ku karere kose. Ibyo turaza kurushaho kubivuga, turaza kwandikira Tshisekedi, ariko turaza no kubivuga aho dushoboye hose, aho tugera hose kugira ngo abantu bumve ko akarere kumve iyo migambi mibisha ya Kagame, agerageza kugenda ashaka gukoresha Tshisekedi ngo nawe ahemukire Abanyekongo bene wabo, ahemukire n'Abanyarwanda ateretse n'abakarere. Ariko icyo nasorezaho nagira ngo so gusaba ariko nk'ukuntu twabivuze muri iryo joro Yosefu RNCO yarapfuye ahubwo yabuze abayihamba ahubwo yashaka kuzajya ikuzimu ihitanye umubare w'abanyarwanda munini urushije umaze gupfa kandi bazira Kayumba no gukurikira Kayumba. Ibyo kuvuga ngo Kayumba azashobora kujya mu kumugaragaro ngo avuge asobanure ibyizo ngabo yohereje muri Kongo ntazigera bivuga. Ibyo atavuze ntabwo Chondo cyangwa Jerome bazigera babivuga. Ubwo hari babandi nigeze kumva umuntu ambwira wumvise radio ngo uwitwa Turayishimye ngo avuga ngo turama abandi. Nk'ibyo nyine za Kagame na za New Times na za Rushyashya ziba zitwita n'iki, ibyo ntabwo tubiha agaciro, ntabwo duha agaciro ibyo baseje birirwa bombongana kuri ayo maradiyo bavuga, ariko baravugira ikintu cyapfuye kitakiriho kuko twabivuze icyo gihe. Ibyo ngibyo rero nagira ngo ni nko guhanura abantu bari muri RNC haracyari kare, nimuve muri ibyo bintu. Ntabwo nta muntu dusaba ngo aze mu ishyaka ryacu, nta muntu wa RNC turimo kwagaza ngo naze ngo dusange oya. Ariko kubera ubuzima bwanyu nibiza gukurikira ku buzima, kubera ibintu bya accountability bizakurikirana Kayumba, ubu ngubu bigiye kurushaho kugira imbaraga kandi azabibazwa nk'ukuntu amaherezo Kagame nabo tuzamubaza ibye. Nibyo ngibyo nagira ngo ndangirizeho yoze.
Ndagushimye cyane muvandimwe Theogene, ndagushimye rwose. Cyari ikiganiro ku bwicanyi bwa Kagame na Kayumba muri Kongo, aho twakomoje ku mashusho y'intumbi z'abanyarwanda baguye mu mirwano yubuye muri Kongo amaze iminsi, amashusho y'imirambo amaze iminsi acicikana mu bitangazamakuru, ndetse biherekejwe n'abanyarwanda bafatiwemo mpiri muri iyo mirwano. Bityo rero tukaba dukomeje kwamagana ubwicanyi bwa Kagame na Kayumba muri Kongo. Ikindi cyo bikaba atari uyu munsi gusa twabitangiye, nk'uko muvandimwe Theogene ijambo ryawe ribigaragaza, ijambo ryo ku itariki ya 23 z'ukwa kane 2016, impamvu y'avantirisme, impamvu y'ubwo butekamutwe, impamvu yo gukora ibikorwa mu by'ukuri bigamije inyungu z'umuntu ku giti cye n'agatsiko ke, izo mpamvu nyine zikaba izo zatumye dutandukana, ndetse bikaba byaranagaragaye nyuma yuko RNC yapfuye kera koko ku mugani, ariko ko hasigaye kugira ngo hitane abantu benshi kimwe n'iriya shyaka rya FPL ry'Imai Kagame impanga ya Kayumba nk'uko tutabimye kwivuga. Mwari kumwe rero nange Joseph Ngarambe hamwe na Dr. Theogene Rudasingwa, nshuti bakunzi ba Radishakwe, naho ubutaha
ariko sinabura kurangiza ntongeye gushyiraho twa clip twa du clip tubinatangije aho mwumva nyine kuri yo avanturisme kuri ubwo butekamutwe mu bya gisirikare Dr. Théogène Rudasingwa yaraduhaga warutuyoboye muri icyo gihe yamaganye avuga ko ibyo bintu bizaturoha nk'abashinze RNC ariko ko bizaroha n'abanyarwanda
and increasingly nitataba careful haragenda hanazamuka ikintu cyo kuba militaristic icyo wenda ndagisubiraho muri conclusion yo kumva ko abantu bamwe ngo bagomba ku tugenda tugana ngo mu bihe by'intambara therefore yuko abo bantu ari bo bantu bagomba kuba no muri icyo bintu byo abantu bagenda bavuga n'iki byose ni ikintu cyo kuba militaristic aho kugira ngo barebe akamaro ka politique mu byo dukora byose no kubishyira imbere yuko n'ibyo bintu by'igisirikare bigomba kuyoborwa na politiki especially iyo babona aho izo militaristic tendencies zigejeje u Rwanda ari iza RPF ari za MLND aho zatugejeje hari n'izo zindi za leta zavuyeho ariko nicyo kintu urakibona mu bantu nyine ikintu kiri militaristic uko byumva ku maradiyo kumva abo baserje n'abandi bose bashyushye cyane icyo kintu kiri militaristic na unit tendency yo ndimo kubona muri organization so iyo toxic atmosphere urundi rugero rwa gatatu rwo nabaha rujyanye n'iyi period yo turimo umuntu atakimenya what is going on muri organization haciye igihe narabwiwe n'umuntu wo mu mahoro ampamagaye yambwiye atari ko ibintu byo ku mobilizingira bya mobilization iyo dukora iciye muri raditahuka turabizi inise n'ibiki ati ibintu by'uko abantu twakunda abantu baba baca amarenga yuko dukwiriye kuba tumobilizingira intambara ariko duciye muri raditahuka ndamubwiye ntabwo mbizi ndam 100% sure yuko namubwije ukuri ko ibyo bintu ntacyo mbiziho ntawigeze abimbwira ngira ngo umuntu wigeze kumbwira as a by the way in passing much later ni providence wigeze kumbwira ati twa burya Boston twakoze inama ati n'amahoro ati kure buryo twa mobilizinga ibintu bya resources now that's good now naje no kubaza my colleagues hana no kuvuga Chondo Jerome treasurer na secretary general nibi byo bintu bafite icyo babiziho bambwira ko ntacyo babiziho now once again I would like kubaza muri colleagues twese ko duteraniye ahangaha niba hari ikintu cyo ku mobilizing resources gikoresha organ ya organization cyo ntazi icyo biro itazi icyo kintu cyaba gishingiye kuki cyaba kigamije iki